abonangeni bashulu intuthu yaphuma ngemifando gigiza abantu ne awungazofunga ukuthi kuyasha ngaphakathi kanti we abonangeni bashulu uthi uyaphuma ngemifando gigiza abantu nendlu awungazufunga ukuthi kuyasha ngaphakathi kanti we ukhuluma laekhaya kuphela inhlambulo engalungiseki futhi umbono wakho awuzwakali nakahle ma ukuthi awusaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka asho lo muntu okhulu kudlula ubaba ozala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka asho lo muntu lubabo zala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali mfu ngambe ngishilo manje nayithe nathinta mina nathinta isilimi esingeke sifihle mina mani peda ngizonitshela senomane ningisolele kuze ikafari inkamba kufana nalento eyenzeke emagcekeni ukusithuka ngenhlamba ukuthi ngakanisa ingane isencane ngisho isikole ingasitedanga sengaze ninikele ngayo umuntu omdala kangako okudlula ngisho ubaba solo lokhu kade sawabazi abashana bangenababa manje nizosigila nizosithela ihlazo nizosifakela mehlabade emzini kababa ithule sibukele ngoba sothina silifaka isaka kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka asho lo muntu okhulu okudlula ubaba ozala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka bamkanisa indoda enemali bathi mntasusu ungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangaka.